Zedon. I them Kim. Asante sana bonga. Guama, Maka, Brown. King Cassidy. Bamba bamba mini bamba.
Oh I.
Oh I. Maka najira mama.
Oh I.
Bamba 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 bamba. Bamba
I.
Maka najira mama.
Oh I.
Oh I. Sijuti kuwa nawe. Furaha ya moyo. Sisi kimba kaniza inawe, unipe bila choyo.
Chunga sana maneno yao ya situ gombanishe. Tungangane ngangane minawe ndo watu ihalalishe.
Halima we, halima ho, halima we. Halima we, halima ho,
Pendeza.
Mama, mama,
oh I,
bamba, 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 bamba,
oh I,
baka na jira mama, mama,
oh I.
Kwanza kisirani, amini kwamba mindo nitakuoa. Penzi tulifushe na ubani, japo maisha shida ila tuatoboa.
Fiji na pembe wakome, wakome. Kwanza wapambe tuazome, tuazome.
Halima we, halima ho, halima we. Halima we, halima ho.
Pendeza kwenye fungate, Halima mama,
ayaya.
Zanzibar fungate, Halima mama, ayaya.
Bamba bamba umeni bamba.
Oh I,
oh I. Maka najira mama.
Oh I,
oh I. Bamba 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 bamba. Bamba
eh.
Maka najira mama.
Oh.